DJ's Entertainment. For more information, hala at 0719-386146.
Siku moja jama niliita, niko busy kwenye club na katika, nimetega sikio kwenye speaker, sina muda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane, please don't go down.
Huku wana niangalia up and down.
Okay, now please write your number down.
Okay, come, let's get down.
DJ King, the baddest.
Na langu ni Jackson. Together me and you tutaleta action. Jo sogea karibu ni kupe mitikasi. Sio utani ninachoomba ni nafasi. Kama dakika tano, two of your time. Ni kweleze ni live kumai. Toka first time nilipole my eyes on you. Nili believe it's true. Kuwa ni wewe tu, I promise you. Nitapenda buu na utanipenda tu. Hadi nimepiga magoti kwenye sakafu. Nitakupa chochote utakacho. Pairs and pairs, I'll go to sandals. Your love I'll cherish, I'll keep. Villa scandals. Pairs and pairs, I'll go to sandals. Your love I'll cherish to keep. Villa scandals.
Siku moja jama aliniita. Niko busy kwenye club na katika. Nimetega sikio kwenye speaker. Sina muda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane, please don't go town.
Huku wana niangalia up and down.
Okay, now please write your number down.
Okay, come, let's get down.
Yo, sikuweza kupinga. Sikujali kama ananyimbo ama anadinga. Moyo ulizizima, the way he approached me. Aliwasha moyo wangu kama tochi. Sasa andi mimi na zizi na ye. Sieni kukote, milele mimi na ye. Namshukuru Mola kutuleta sisi pamoja. Nilikuwa nimesha choka kungoja. Moyo ulivyo jujika huu. Sasa umepona na ridhika na sauti tu. Sio lazima kila siku sura yake kuiona. Hata bila ya kuwepo bado na mumona. Akilini, mpaka singizini. Mchana mpaka night, mawazoni yuko na mimi. Namtamini ye kuliko hata madini ama hela. Sio lazima utajirini. Hata kwa umasikini, mimi na ye. Mungu watujali ye, amini.
Siku moja jama aliniita. Niko busy kwenye club na katika. Nimetega sikio kwenye speaker. Sina muda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane, please don't go town.
Huku wana niangalia up and down.
Okay, now please write your number down.
Okay, come, let's get down.
Sawa boo, you know I'm feeling you. Na mpaka kufa kwangu, you know I stay true. Forget the haters, it's between me and you. You and me, we struck the sensei. Steams in me fun, the stories of my pansy.
Sour J, leta basi hiyo lighter. Moto wetu itabamba paka ita riser. Mimi na we, tu mpaka, paka kifo. Tighter than tight mzee, siyo vitisho. Tighter than tight mzee, siyo vitisho. Tighter than tight mzee, siyo vitisho. Tighter than tight mzee, siyo vitisho.
Siku moja jama ni anipita. Niko vizi kwa nita na katika.
Nasikia sauti yangu fiti manze. Nani amekuloki idi kunishiki nita kila siku na iatika. Nani amekuloki idi kunishiki nita kila siku na
iatika.
Nani amekuloki Nimekumoki zaidi kunishinda. Ukinita kila siku naitika. Unakumbuka pale nilikuona mara kwanza? Nilikuwa 5 years hapo kijani na brother. Nikuchukua nikakuingiza kwa tip. Nikakusikizia nikasema we ni noma, naweza kana wewe. Ebu songa naweza cheza na wewe. Game yoyote utafikiria. Ukikatika mimi nakunganishia. Umepona sasa jisikizie. Mashini kisonge buni
JP.
Lazima njichunge sini dunge na pini. Unaruka ruka na zini kwa nini. Dawa yako na kushikilia na shilingi. Nona mbu squeeze unambamba. Na luga mpya tinaitua Lingala. Kwa club na kusukuma uchoki. Ni saa 10 usiku bado uchoki. Twende mtaani tutulie. Stima ndio hiyo ni kuandalie. Umenona sai jisikizie. Mashini kisonge buni.
Show it to the weather. To listen to the car.
sana squeezy. Kila mtu anaringa na kuita CD. Nono umeogo umepunguza uchafu. Dance wasi mbele ya watu. Angalau tukuone. My pirates na wasikuchome. Wanakuharibia biashara na kipindi ya saini lala salama. Na kuingia unapumua reggae. Mtu wetu wa kwanza chaitua genge. Kenya mzima tunaifungua. Uganda na Bongo tulishazichukua. Miaka tisa ni mingi sana. Waliki kwa rusi wambie tunaloana. Pete nazo tunavishana. Tunapa tutachana. Akili ni nywele kila mtu na yake. Mdomo ulimi na kupiga mate. Isafari mpaka kilele. Sauti yangu na
aitwa Lima Mama Nita. Mre kidogo mnachani kitu ka 3 meters. Nimpande kama jikwata kutoka kwa mita. Mdogo mdogo aiza nkatikia. Nikiwa nyuma yake za dhani mini mkia. I drink yangu amefanya kajimwagia. Na anacheka nikimwambia nataka ku. Akipita base kila mtu amuita anti. Tabia tabia zake za dhani ni mlami. Ngozi yake laini na rangi ya lami. Macho akincheki na wish ningekuwa ndane. Ndani ya jeans yake lipata size yake. Anipeleke kwake. Aishi kwa mamake. Kila mande ni mshengware. Tuslale mate, mate. Ruka, ruka, shawa. Asante, mambo, sawa. Ataki mpeleke ka.
Ruka, ruka, shawa.
Aoni, tukimaliza.
Mambo, sawa.
Tua ruka,
ruka, ruka, ruka, ruka, shawa.
Asante,
mambo, sawa.
Ataki mpeleke ka.
Ruka, ruka, shawa.
Aoni, tukimaliza.
Mambo, sawa.
Tua ruka,
ruka, ruka, ruka, ruka, shawa.
Shida yanyo madame, wataka tuwe same. Mkilemewa ni shame, wataka kutu blame. Hini kama game, matuwezi kuwa same. Sita kutaja name, unanipenda juu ya fame. Kama wewe ni wa kusalimia na na watu kwa barabara, we ni waswara. Kama wewe ni wa kuchekesha makonkoli, usilipe kodi, we ni kigwara. Apane tisha mimi thao ya saloon. Shika mbao, nyoa kichwa, safuka balloon. Za lunch za noon. See you soon. Usiwe kula kula kama baboon. Siwezi do kama hujaiva. Na pia siwezi do kama sijaiva. Kwanza make list ya watu wa shaku fist. Nasikia ushachafua paka kwa tu east kwa mapisa.
Kwa asiwe ma
mambo.
Ataki nipelike kwa
kashawa.
Aoni tukimaliza.
Kama mishuma, especially mimi na manga. Na mimi, wananiita habibi. Wanasema mi uspit pile, lakini mi uspit hivi. Bila mimi, haiwezekani. Bila switch timota, akisha aje. Bila nare blaze, itabamba aje. Bila tembo kweli, kujapewa aje. You better stop relaxing, question asking. Get on the floor and don't stop dancing. Get on the floor and don't stop dancing. Get on the floor,
Mianta je, baby danta da. Wantoma ina.
Get on the floor and don't stop dancing. Get on the floor and don't stop dancing. Get on the
nimekiwa madawa, siwezi kuacha. Kila mali unaenda, mina kufuata. Siogopi kukuambia, mina kupenda. Hata wivu nao zao ni kusema sema. Uyo manza lipigia simu, miata simjui. Mimi nimekuwa studio, tutukua nae wapi juzi. Izo ni uongo, unajua. Mlango ambi kuhazo, kutaka kudi nimefungua. Unasema apana, apana. Huku kilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote siamini badu zenambia.
Unakumaga ni kwa heri, na mimi nakutakia la heri. Kukupenda misiwezi, jamani mpenzi kwa heri. Unakumaga ni kwa heri, na mimi nakutakia la heri. Kukupenda misiwezi, jamani mpenzi kwa heri.
Unashughulika kila kitu yangu defeat. Vilipotea tu mtano fulani mechizi. Silali kusema kweli sikuli. Kezani vana taskuzi situli. Nipige makofi labda naota. Man kwati pema na skanka nimechoka. Kuzitetea pali niko mapali siko. Na setu metupa miaka sita hivyo. Unasema apana, apana. Ukukilia mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote siamini bado zenambia.
Unakumaga ni kwa heri, na miina kutakia la heri. Kukupenda misiwe mpenzi kwa heri. Nakuwaga mikwa heri, na miina kutakia la heri. Kukupenda misiwezi, jamani mpenzi kwa heri.
Asira nyanini vana tulia. Biashara yetu bado mimi nimeshikilia. Na nguvu yangu yote naweza. Pesa yako kuna mali poa nimeiweka. Unaweza chuna kadhaa ukitaka. Zile zitabaki nunua nazo shamba. Lazima tufie maisha yetu ya mbele. Si kila siku kelele kelele.
Tuki wana wewe, mambo yako yenda kombo. Japo nisonge hapo, matatizo yako yako ma. Unakumwaga mi kwa heri, na mimi nakutakia la heri. Kukupenda misiwezi, jamani mpenzi kwa heri. Unakumwaga mi kwa heri, na mimi nakutakia la heri. Kukupenda misiwezi, jamani mpenzi kwa heri.
Tumalize kitu ni nome, metufunga mkono kafi. Eni
nisaidii mimi akusaidii wewe nafundisha nyuma bala tusonge mbele Mr. Kipese ako ya uwizi nitabaki na yangu nilipata fit hakuna mtu aliumia hakuna mtu alishiko hakuna mtu aliosho hakuna mtu alirushwa
rise up my brother rise up my sister to make you kiss to make commerce to
shule bila mwalimu nimegoja idi nimeenda huku na huku bado mkubwa anadai toweko mimi mwenye usukuma wiki na ugali usukuma wiki huku ya niba si vitu malizo kisade
struggling to find my way. success.
This way, that way, I could do it my way. Katotango majimi,
Kimosh bende mari to maji maji bende duari na tutitinde kilari ni catch my meal mara doti nango
atochi nyoka nyoka atochi nyoka nyoka atochi rundoka rundoka atochi winyoka winyoka atochi daka na kimielo kino yawa daka na kimielo kino binyi binyi malo malo kakitinge mbele mbele nyuma nyuma kakisude kando kando bate bate kakigwete this way that way kakitere kakitinye itinye kakisude isude kakigwete igwete kakitere itere very good atochi yo the only face in Lake Victoria
atotango the only female on my email
atochi yo your name is my screensaver
atotango the only female mani give flavor
nyele temu na favor ya batometa ghetto
sude this kakisude that way
takiseka na kone takiseka na kocha
sitep na kone ya sitanda na kocha
mark nungo ni rundoga
imaku nungo na sudoga
hansa kimbo nyako teroga
sitanda tenso nyako winyoga
a kiss to the girl nyoto
salute to the twin yengoga
ah otekoga owekoga
nanga onyonoga osungoga
ah orundoga owinyoga
ah ondekoga oyengoga
ah okeloga otieloga
ah otunoga otingoga
kamata kanyaga peleka twende atoki right left to the center ni catch my meal mara doti nanga
atochi
nyonoka nyonoka
atochi
yengoga yengoka
atochi
rundoka rundoka
atochi
winyoka winyoka
atochi daka na kimielo kino
daka na kimielo kino
binyi binyi malo malo kakitinge mbele mbele nyuma nyuma kakisude atotanga bate bate kakigwete
Chagua na yoni kitu nkushua Ate mwenye na juwa ni Shinsuke
Baby, una smell fresh Kama lavenda na cherry Sili kuite maraya, jo vile umekawi Ring penye belly na smile ya Halleberry Matake ya ni like since ni cheki kuteli Jumi wanga juu ya maji jo kama fairy Mi wanga magush na sedusa ta medusa Na gusa, kigusa, anapwata magusa 9 inches kwa boxers, a bass baby
Inside like you and the physical Nipe na fasi, nipe hii interval Nikuone she loving is the unbeatable Now I'm here, usintafie Tuende nyumbani baby, tusinzie Nikupe detu ima kwa kalenda Nikupe agenda, kupenda bogi benda
Nimejia bidi vana, sunkubali Ukinikajana, tinze best ya kukwani Mtu wa nguvu kamili, sezi kabila manzi Sezi kwa kila sikula ndani kwa ndani. Nipe roho yako, nipe kila kitu yako. Shika maua, ringia beste zako. Shika halua, ungulisha beste zako.
Listening to old school DJ Pink the Baddest. Get it turned up.
Wachakatambe Chani ni kiche kisoka na mabeste Kati ya Arsenal na Manchester Watende goma zikibamba Marabu reggae, funky na magenge Basi kwa mlango kasiki ya bembe Kufakuli ya demu wa mtantam Kava vipo waku nipa mahamham Takundai hizo vitu tamtam Bipi mama unanibamba Mama vitu tamtam Ebu kamkam Nina mahamham ya kusinyamnyam Ukinipa samzazam vita sinyamnyam Nina morale Sisabe, nina morale, watakatambe Nina morale, usini hande Nina morale, watakatambe Nina morale, sisabe Nina morale, watakatambe Nina morale, usini hande Nina morale, watakatambe Sista, umemea mapende Unanibeba fala malenge Nikikudai sista, sinilenge Nina morale, wachani kulambe Mimi na wewe, tupendane Dusi hanye mdudu Situpate, funga karibu sisto sijigambe Sisto wezote, dante katambe Pipi mama, unanibamba Na mabitu tamtatam, ebu kamkam Nina maham, ya kuzinyamnya Ukinipa samzazam, nitasinyamnya Nina morale, sisto susabe Nina morale, watakatambe Nina morale, usinihange Nina morale, watakatambe Nina morale, sisto susabe Nina morale, watakatambe Nina morale, usinihange Nina morale, watakatambe 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 Watakatambe
Entertainment
Atazaku come hapa kama haraka ni kupande Acha nari kutamaliza kipande Tonga ye mpongo ni kande Nimbe mafuta ni kupake kilo pande Kama hutaki, basi nuka muskutaki Manu ama Arsenal, bado bao hazihati Fanya haraka, toa mpira kwenye kabati Morale ikisuta jua kuna bahati Nina morale, nina morale, nina morale Acha katambe, nina morale, nina morale, nina morale Acha katambe
Sikatai lakini blessing kuwa hai ndo maana kila furai Day you ni bidi na furai Sahi siku misha ingi ya klabu Pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu Deva shawika Haya hii ni ile klabu ya ajabu Na hanyo acha mkwenyeshe venye haufanyo Reverse psychology mwambia kitu wawezi fanyo Si unani like na mina kulike So tuna like ya na si unazike Na mini na psych so Tuneza anza kutiki na ashara ruka Ashanza kucheka kiswahili na mfusha Hata kamba ezi buka Kabla jamuka Hajanza kuenda nishamu Agizia smano fais na sambuka
Hey, kumbe ni under 18 Sami ningejuwaje Hey, kumbe ni under 18 Venya napewa maje Hey, kumbe ni under 18 Sijui itakuwaje Hey, kumbe ni under 18 Nitambia jejaje
Leta chupa tatu for me, myself and I Jukawaida mwaga peke yangu, sinaga wife Lucky today, niku nasty Nina shoure, nina manzi Walu nikataga, leo wanasikia ouch Juhu wana mahaga, zina fit kwa couch Mizubi sana, yani ni mzubi sana Sani shamuliza, ushamaliza skuli bana
Nikataga, University of Nairobi
Hukumpandilia, itakuwa gahobi akanisikiza twende walk in the park. Nikamshika tuna talk in the dark. My body language aka bubu talk up Jivaji Gardens. Shastukia makop. Wapi idems jana pia wenyangao. Mikutoa yangu yana wika mezahau.
Hey, kumbe ni under 18. Sami ningejuaje. Hey, kumbe ni under 18. Venya napewa maji. Hey, kumbe ni under 18. Sijui itakuwaje. Hey, kumbe ni under 18. Nitambie jaji.
Kabla story sijatell nilijipata kwa cell. Wameacha shore heaven wakanipeleka hele. Kijana manga inanunulia mtoto changa.
Kumbe ni under 18. Ofisa kia kunambia. Wakanivunja viboko 18. Kisha wakaniachilia. Fika kwa gendo huyu dema mejikunja. Wewe ile vitanta kubunja. Akaniambia bala kumpiga makumbo. Twende humko nika mpige manyundo. Nika cheka tu, nika weka tu. Kwa kitanda di saa saba nika fieka tu. Kuchekele ili nilale kidogo. Nasikia strange unafanya nini na mtoto.
Ladies, control yourself. It's DJ Pink and gets you wet.
Excuse me, Mr. John. You really don't have to pay me. Just have a song and let it pay.
hiyo na kuzumusa, zumusa aha. Naona kwa umbali kuwa wanitizama. Mimi na wangu ndivyo pole sana. Ukipita wanipa, wanipa raha. Hiyo na kuzumusa, zumusa aha. Naona kwa umbali kuwa wanitizama. Mimi na wangu ndivyo pole sana.
They wanna tear me apart, stop the talk. I'm hitting on your girlfriend, she's looking hot. Man, check the time, it's quarter to one. I'll be hitting the club, looking so fine. Champagne popping up, but the beat's a lime. All the sexy ladies playing hard to find. In at the club, behind the bar, I'm with it. Anyhow and anywhere, I'm with it. The way you shake, the way you move, I'm with it. Look at my face, I'm not playing, I'm in it. My crew, my crew, my crew up. My crew, my crew, my crew up. Okay, if it's a one-nipa, one-nipa, ra-ha. You don't have to zumbusa, zumbusa, ra-ha. Now on the phone, I'm going to go on the zama. Me mean, no one could give you holy sana. Okay, if it's a one-nipa, one-nipa, ra-ha. You don't have to zumbusa, zumbusa, ra-ha. Now on the phone, I'm going to go on the zama. Me mean, no one could give you holy sana.
So fine, can you be mine? Don't say you want to think and take your time. You really are unique and ways I can define. You be walking around, thong is up, looking finer than you really want. You make some legal stock and walk it walk. Now me walking like on the talk and walk it walk. My crew, my crew, my crew, my crew, my crew up. My crew, my crew, my crew, my crew, my crew up. Keep it a wanipa, wanipa raha. Hiyo na kuzumbusa, zumbusa aha. Naona kwa umbali kuwa wanitizama. Mimi na wangu ndivyo pole sana. Keep it a wanipa, wanipa raha. Hiyo na kuzumbusa, zumbusa aha. Naona kwa umbali kuwa wanitizama. Mimi na wangu ndivyo pole sana.
Yeah, the hits keep coming, coming, coming. DJ Pink, the baddest.
Itrakina ni changa, mshana vile ndikuwa ni mechoka. Nimechoka na kutotoa kitu kidogo. Ukita chao karancho doshi kama mbao. Kasi utatoa kitu kidogo. Sitobi kitu kidogo. Nasema nene sitobi kitu kidogo. Talala ndani sitobi kitu kidogo. Ya mbele dosa jo. Nimechoka na kutoa hongo. Sitobi kitu kidogo. Nasema nene sitobi kitu kidogo. Talala ndani sitobi kitu kidogo. Ya mbele dosa jo. Anadai corruption ni blanda. Hata makarau lakini bado wanani handa. Napatana na usiku kitoka job kwa njia ka. Sina mia mia awezi ni hulumia.
Wanza kijana ya putoa kipande.
Maze Joe skinny Lisa wafande.
Ok, sasa itabidi umelala ndani.
Hey, pana najua right zangu yosiku pali.
Yeti una right minaona una wrong.
Haka nipiga kibao karivasa ndani yao.
Kweka ima wako mariambu. Ina nigelesho na dhanime ni nyanyangu.
Si hivyo nimefikisha 18 tujuzi. Napata ID tafa shunelo kukuzi. Ina go down.
Hey,
but
slow down. Nielevi yonuganza kuongea ganje. Sitobi kitu kidogo. Unazema nini sitobi kitu kidogo. Utalala ndani sitobi kitu kidogo. Mia mbele dosa jo. Nimechoka na kutoa hongo. Sitobi kitu kidogo. Unazema nini sitobi kitu kidogo. Utalala ndani sitobi kitu kidogo. Mia mbele dosa jo. Nimechoka na kutoa hongo.
Tumejazana watuka 15 kwa hiyo pick up. Lesto wa wakusi watu wa kupika. Kia huna ganji.
Beba yeye yeah, yeah.
Kunikani madhiri
yeah, beba yeye yeah, yeah.
Wote wanabonga juu ya thugi anaitwa onyi. Nasikia huko dani endo fast body. Wanuliza karau
anga baadhi nyangau onyi ilo.
Nikia kila mtu hapo anatupa mbao. Wanachilio wakibrai karau na matao. Kebaki solo sanelekea ndani bana.
Mabibika nyumbani shula
haka. Hanani andikia sina ID kwa kitabu ya OB. Kisha nongeze ya drunk and disorderly. Ana kubali amekosa lakini eti ana raba.
Neza mtu mwenyewe raba 700.
Sitobi kitu kidogo.
Unasema nini sitobi kitu kidogo. Utalala ndani sitobi kitu kidogo. Mia mbele dosa jo. Nimechoka na kutoa hongo. Sitobi kitu kidogo. Unasema nini sitobi kitu kidogo. Utalala ndani sitobi kitu kidogo. Mia mbele dosa jo. Nimechoka na kutoa hongo.
Kuna nuka kacho watu wamelala kwa floor 444 hadi wana snow. Najisunda kando nipate kwa usingizi. Nasikia
onyi hapa nganyama mbichi.
Kuna giza titi kuona CDs. Onyi anabonga ujapo chini kithai ya talipiga. Hadi ni dead ya nazusha.
Umafuara wana shika waki.
Hana nishow ni keti tunanza kupiga story. Mbaka che kumbe jela siku bori. Napata mabeste ka 52 kondani. Moza mbaka na niangili job mteani. Imepita kama wakati angulia noma. Nipata hiyo job inanilipa binoma. Kwa Toyota Prado nasimamisho na karao. Na cheka kama kwenda saile na mshu.
Sitobi kitu kidogo. Unasema nini sitobi kitu kidogo. Utalala ndani sitobi kitu kidogo. Mia mbele dosa jo. Nimechoka na kutoa hongo. Sitobi kitu kidogo. Utalala ndani sitobi kitu kidogo. Mia mbele dosa jo.
tanga tanga kama wewe usiniache mama nitaumia mfuto na njebe
unajifanya mpua na hauna mwewe moja unahanya huku na kule tini na kungoja unanisedius hati trusti pamoja na ulipo na hanyo ule pistangu hewa mmoja si hata juzi mawezo nifucheke manzi flani itaani na kila wakati unanipadejo na chama taani Fatuma, Majuma na Zaituna suluwapa ile chuma, suluwapa ile chuma kila time na nisho mechil na stories zako zimefuma unajibamba sana Mr. Handsome na hauna utamu loki nicheki na chani, unatamani kumia damu hata nikihaguma kuzone jifanya kichungu saumu siku feel, we feel zangu chuki na mini tunie pia ukipenda juakali ya kupitupia mabati ama kumekie Tile sandu nisho tu minika chick Unaniklem siku bilabu na look so cheap Fahamu kila kitu kinapanda na kinashuka
Pink Entertainment
Ukimona, mambie na mtaka Ukimona, mambie na msaka Ukimona, mambie na mhata Bara juwe na mpenda Ukimona, mambie na mtaka Ukimona, mambie na msaka Ukimona, mambie na mhata Bara juwe na mpenda Ukimona Sikujua nitapata kipigo Ni miezi tatu mama Nani na hata mapenzi simple
Sasa tumone nani jasusi Jukila siku maneno zinakamna matusi Lilo mejieka ni kungarisho likuwa tuka uzi Siato likuwa fane kakupa zangu juzi Usuka mae zote kwa kapu kimoja Juzda pasuka Leo nakupa meno ambazo zinaruka Leo ni leo kipia mineza zusha Neza zusha, neza zusha Motenja zako njizo hizo zinagonga ukuta Hiyo mazula mtumia mtumia surukatie Janeza kukubamba na love yako akupatie Yangu kwa baba ni long gone history, long gone history Siku feel, we feel zangu chuki na utumie Kila manzi mtani ana zako story lady yes, kwa nutoki kuongea Hasa feel free, jushangu kile mechochea Mambo zangu na zako zimesha bonga ukuta Nilikupenda sana, sasa mpusha words high class do tuonge, tuonge, tuonge
Ukimona, mambie na mtaka Ukimona, mambie na msaka Ukimona, mambie na mpata Bara juwe na mpeta Ukimona, mambie na mtaka
DJ Pink the
baddest. What a dog kwenye neck, back, lips, mpaka kwa hip. See at the killer sign, it's a cook arrest. See at the killer sign, my boy, I said. Silla Zima, Silla Zima. Natua, baby, where unataka. Beat me my time, who are gonna attack her? Like any leo, man, the missy disky. Ata mima za kichwa kina uma Tumo pia nasikia ikizokota Na kuna venye nasikia kukaukota
Sila zima tutu 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 Sila zima tutu
Ati Ati sikia kukota Ngota 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 nzuo imota Lazima tutu, tunaeza enda taki taka chill tu Na huku mina jitu, kwa kona, nikikucheki tu Kasi jisikito, tunaeza bonga, wanasema gama ndo afrodizi ya kutosha Nikiangalia trout, hivi nimetoko, tuko story yako wedisha kuwa ngoda Itakuwaje jo story zikatika, imu tunacheki jo manze ikiisha Kwanza umini umeva manze inanimaliza, nataka kusa lakini jo staki Nataka kulala jo kusha mkua shati, nenda chodi batu sila batu
Kata kiuno, kila kiungo, fata mdundo, ruka bema, ruka bema
maisha yangu tamu squeeze na ndarukia mbaa lakini mama ukituliza kabla pombe niwe tabidi mwacha kabisa manaze kukunywa wana vinywele zangu zimerefuka mpaka watu waniambia zipunguze walikuwa na friend nimeacha ngoma sababu nimepotea ngoma ni mingi ngoma si na zote zikopoa kamti limekiwa mnazi amemigusiwa kengo mina kubamba basi sukatike neke na kushika songeza sauti ya tenze chukua chali yako chukua manzi yako mweku karibu stoke nae leo hata staki tupe mkono jumi ntingishie tukichua yako staki ukatike sana pako vunje mguwe nsidi tukuimba Tujano limshiki kabidi mwachia yao Besti yangu wakaza kubishana nao Wakana mazishwa na mambao Itali yangu jisikia manene ya watu wana urumata Juzi gari ya mafute kanguka So nangali hatu wakiva Na machoma kila mali kachumbari poa Lakini ongeze kichungu Walo wamepone wapeleke osi watatibiwa na madaktari Hawa ingini wakuja job Wanasema leo ajamalizi wele ganji yao Hey usipotibiwa sayi utonatume isha yako kikuacha Lakini siwa na siwa Siteruju bada madakika bada madakika Ebu niambio pande ingine nukupua ama nukubaya hivi Kumetulia ama watu wanaungua ama watu wanaiva hivi
For more information, holla at 0719-386146. DJ Pink the Baddest.
Nasikia raha, so mechanuka, squeeze ngo mambazi, squeeze wata. Pia nasikia raha, uleza chindia manzi, squeeze ataka ni mse wako. Kabla naende kumuona, lazima nipige nguo basi, nzipake mafuta. Na kikishe ngoza safi, na kasi matao mfukoni, nikwe na ganzi ata. Leo lazima nijukana, nipenda sana, ama labda nanchukia. Lazima nijukata za misha yote ama tayekelea Akikata anachana naenda kutafuta mwingine msupa tu Na najua tapata kiswili yangu ni mambo yote hapa kuna chalugia After hiyo tunakuta vitu, kuta vitu mchatu natulia
DJ Pink the Baddest Call me on 0719-386-146 is the number. Holla at your DJ.
Kama mimi mwenye kushika maiki na kuwa pa kiswahili Chua, rhymes ikitua, rhymes ya masua, vifua Na safari hima MC na waombea dua Nikiwa hit kwa industry, nikimanuva Kama mvua na nyesha mahewa nikileta Wako wengi lakini sovya sambeta
Hot in here, hot in here Tumeshika maiki karepea
Brata kamata, sister kata Kiyuno kwa mdundo na hundio mtindo Defiance na futa more crowds than Rainbow Alliance So aki uliza, sema ni isa Meshika na kutu, roga kabisa
Mahewa Mahewa tunapewa Na kukatika na hizi ingoma Basi Tuazi cheza na mpango Tuazi cheza makajancho
macho kukunywa ngangu. Mwanuki ya poa kwa numechipaka nini? Na hopi unechipaka huko chini. Asubuhi kifika joy club isi toki. Bila weni mekukunja jonda nye ikoti. Ebu smama kwanza kago hizo vitu. Nikio nazime smama lazima jonda kutibu. Nazime smama lakini kuze swali. Umevatu pigapi jo hapo ndani. Nusiniongeshe kingoso jo. Kwa nweni mlami leo nimebeba sidi zangwa. Sidani trust yangwa iko na bado weza sema nami. Sina trust na bado weza sema nami.
Niko kesh, niko manju.
Kiroro iliko huko ndani ya tumbo. Na nisha wako huko ndani mada na piga makumbo. Leo nataka kuna kila mtu kwa klaba mewaka. Futa blunt combine na tembe chombaka. Tembe na magoti kakombe hakuna raka.
Acha masikizeni sikizeni. Nampango nampango ya tetulu. Iko iko na ro, iko na ro. Siku iko sawa.
Tuende lipu na chupa moja mitini dao. Make sure shara kwa magoti mefunga na kamba kaza. Bada kupewa joku wa ready kuharwa. Na kare ni manzi joku wa ready kusikisa. Kwa ready kurishwa matingu usiko umezingara. Imati we kupewa kichuri ya kuchana. Siti mezo ya kuingia basa katu siku na asichana. Na natoka siku ya pili saa saba mchana.
Ula la, DJ Pink Badass.
Niko Kesh, niko Manjo, niko Kero.
Sasita mingia homo wife atatuna mitulia. Nkatuwa mgozangu mdogo nkampandilia. Vila na moracho anajua leo lazima talia. Nikampandilia kilipe kwa keji nkasinzia. Yo mwana bibi zetu jo squeeze wanasusha. Sabia kwa deli jo wameshura kwa changamsha. Atuangali masla ya jamii. Lakini deli nda kwa keroro kwani. Dunia nzima kuna bia kaya Nairobi. Na kafikia na kutanganya kwa ulize Robert wa Robi. Niko geji, niko maji. Baka nauliza mshoka ivasi tenshaje.
Chanda, onge nga mabuoga, onge anyone in the world, my nello roda. Atafuta mazi moja, ana elibamba. Hey, manzi kitu mwenye mdanga. Hey, mwenye kitu ya maana mabamba. Niki mpanda jam, hey. Atafuta mazi moja, ana elibamba. Hey, manzi kitu mwenye mdanga. Hey, mwenye kitu ya maana mabamba. Niki mpanda jam, hey. Hey, ya watoto, don't do this to me. I thought you and the beast we were meant to be. Don't break my head, I'm not in class 3. I'm an educated man with a PhD. Natafuta mazi moja anayenibamba. Mwenye ndanda nikimlaza kwa kitanda. Na mpakata na mwambia achore saba. Napeleka nyuma na mbele pampa tupampa. Natafuta mazi moja anayenibamba.
In these times, we must hold on tight.
Naumona mifupa, nikicheki mlangangu imefunguliwa. Lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa. Kujichanganya, kujikanganya. Kweli jana ni nini mimi nilifanya? Izi madent kweli nilipigwa nganya. Sina memory, manze sina clue. Nakuta nimesota kwa meza tu ni mablu. Nakuta na jirani yangu mklamba. Nikienda luna msalimia bali mama. Kwa asira na tibu utahama. Mundo mundo mano umzima unajabu. Ni nini nilifanya? Majabu, 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 zabu, zabu. Ya majabu, majabu. Ya majabu. Kweli jana kulienda aje, aje. Kweli jana nilikunywa aje, aje. Kweli jana nilifanya aje, aje. Yo wasee niambie kulienda aje. Kweli jana kulienda aje, aje. Kweli jana nililewa aje, aje. Kweli jana nilifanya aje, aje. Yo wasee niambie kulienda aje. Kwa vile sikumbuki kulienda aje. Nenda bezo nembe nilifanya aje. Kufika bezo wase wanacheka sana. Manzetana mezo liko umewezekana. Mbaka kinduku lunavuta muadhara. Wata kwanza mbele ya wa mother. Suna tuwa bachanda ntuwa bale tu. Sini ule mother mnonwa na migu. Asa jana ni yeu nipomekatia. Umemshika west mzee na kuambia. No wanda nimejikuta na thongwa kijanja. Nadhani acha phone mesanya. Mejana kuambia pombe zako mbaya. Kama inawezekana usiguze bana. Bana, 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 bana. Usiguze bana. Kweli jana kulienda aje, aje. Kweli jana nilipunywa aje, aje. Kweli jana nilifanya aje, aje. Yo wasee niambie kulienda aje. Kweli jana kulienda aje, aje. Kweli jana nililewa aje, aje. Kweli jana nilifanya aje, aje. Yo wasee niambie kulienda aje, Sunajua yule mama kathanga. Yule mama alikuwa na matanga. Jana uliko na mwambia na mahaga. Chong, kweli pombe zangu baya. Na gava kuchezea fire. Ukiwambia tiwewe ni okuonguo. Ukumtani ya tiwewe ndio songo. Kama si kama, ungeshikwa. Ungejikuta kotinu kishtakiwa. Easy dent nilitapo kibare. Manzo nilitapo njo wende ulale. Ipombe nitasane.
Mejaa sani ya jemze.
Sema zo kuna vile.
Sukamiri basi ni kuchukulia kimoja.
Lakini mejesu mesemu mwata pombe.
Are wata pombe si ati leo. Nchata kesho.
Let me hear a lively girl, let's scream.
Hey! If you love the combination, let me hear
things are gone, so we call them
ice cream. Why must step on the scene? Relax me, bring. Bring on the thing, yeah, them can ask me win. Tunes for me youth, straight for me roots. Look, boy, the rocks, now them in with a mean. It's too good to be true. Gosh, what a fun, what them all want to do. Respect me, all of them. Tunes for me youth, straight for me roots. Look, boy, the rocks, now them in with a mean.
If you love the combination, let me hear all of the girl, them scream.
Hey!
If you love the combination, let me hear all of the girls them scream.
Hey! If you love the combination, let me hear all of the road boys scream.
Like,
hey!
Keep up, this combination a killer. This fire burn like a steamer. Girl like Susie and Kiefer, just like stripper, give you fever. So we don't like your antenna. Cause I'm the vibe like we preacher. That's why we come say, combination a mash up the nation.
Be the bad guy and all the color of the nation. Wine up the body when you love participation. Come again, play them, run the dedication. Be the ghetto youth, them feel the vibration. Fire, fire, fire when you ease up the tension. Half of them a try, can't touch the combination.
If you love the combination, let me hear all of the gallery.
Alafu we mjanja tena. Nasimita ni bamba vineja. Kijua
Najua vile manje ni ufie Kipachane na diva ni chikeba Alafa we mjanja tena Najua tani bamba vileja Mimi ya muani wewe kabisa Hata kama exo kona jitisha Na kwa mana wewe kimaisha Nita kupa bila kukupima Mtoto manze wewe umeiva Wewe jua ni ukweli siyo sifa Kama urembo ungeua Ungeua wengi bila hata kujua Attitude yako vile noma We seem softy na umesoma Maka mabuda wanatamani Vile wanaweza penya ndani Uke ngaramini ufuwe nguwa zangu Wana karibu kuchungulia ndio zao Uke smile alafu wakulie vako Wana shika dabu Wana tumwa Kichuwa vile manze mi ufila Kupata mela rima mechileba Alafu we mjanja tena Nasi metani bomba vile jana Kichuwa vile manze mi ufila Kupata mela rima mechileba Alafu we mjanja tena Kichuwa tani bomba vile jana
This is DJ Pink the Baddest on the Wheels of Steel, the Unstoppable.
Nakamoka sija igongesha, chesa bado sija upoteza. Vile nimekuwa nikikusoma, sana fantasize vile leza kuona. Smell ya perfume yako ni poa, tena dress code yako ni ya power. Inashow features zote uko nazo, no wonder kila mtu anataka pite nazo. Attitude yako vile noma, we seem softy na umesoma. Baka mabuda wanatamani Ile wanaweza penya ndani Uke ngara mini ufuwe nguwa zangu Wana karibu kuchungulia ndio zao Uke smile alafu wakulie vako Wana shika dabu Wana tumwa Kichuwa vile maze miwafuwe na Kupata nina diwa mechilema Alafu wa mjanja tena Kasi mitani bamba vileja
Shingo, ita, pinda Nokini ita, sita, dinda Kwa nini wewe tu, hakuna mwingine Ni wewe tu, vile ukisheki Wanipa hiyo fuga, you know This must be true Hata nikiba with my fattest crew Ukipita, lazima tutaweka mikono juu Base, base, base Shake hiyo nanda, shake hiyo nanda Usi ogope ni habib na manga Shake hiyo nanda, shake hiyo nanda Usi ogope ni habib na manga Nasema moyo wa dunga
DJ Pink, the baddest.